waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wacan isniin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa isniin, taariikhduna waa 6 Abriil 2026. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maanta waxaa ka mid ah: dowladda Australia oo xaqiijisay sugnaanta shidaalka ilaa bisha May, iyo dayax gacmeedkii Artemis 2 oo hadda dayaxa ku sii dhow. imikana warkii oo dhan. dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in kaydka shidaalka ee Australia hadda la xaqiijiyey inuu gaari doono ilaa bisha May, halkii markii hore laga baqayey inuu ku ekaado bartamaha bisha Abriil. macaamiisha shidaalka ayaa dareemaya nafis dhanka qiimaha ah kadib markii ay dowladda federaalku si kumeel gaad ah kala badh uga dhigtay cashuurta batroolka ee naaftada ee la yiraahdo excise tax. sidoo kale gobollada dalka ayaa isku raacay inay dadka u soo celiyaan dakhliga dheeraadka ah ee ka soo xerooday cashuurta TST-ga la yiraahdo ee ka dhalatay qiimaha sare ee shidaalka. wasiirka tamarta Chris Bowen ayaa xaqiijiyey in qandaraasyo cusub la saxiixay, isla markaana 3.7 bilyan oo litir oo noocyo kala duwan oo shidaala ay ku soo jeedaan Australia bishan gudaheeda.
Well, every day that goes past with more orders being made and more fuel being delivered, that takes the confirmed order book forward.
maalin kasta oo gudubta waxaa la sameeyaa dalabaad cusub. shidaal hor leh ayaa la keenayaa, taasi waxa ay sii kordhinaysaa dalabaadka la xaqiijiyey. waana wax wanaagsan. hadda waxaanu ku jirnaa bishii Abriil, waxaanuna xaqiijinay sahay qandaraasyo sharci ah ku xidhan oo si fiican noogu filan ilaa bisha May. laakiin sidii aanu had iyo jeer dhihi jirnay, nagama suurto gasho in aanu samayno ballanqaad xaddhaaf ah, gaar ahaan bilaha soo socda. waxaa jiri doona caqabado iyo walaacyo, kuwaas oo aanu sii wadi doono inaanu xallinno, ayuu yidhi. fasaxa dheer ee Iistarka ayaa waxaa hadheeyey shilal dhimasho keenay oo ka dhacay guud ahaan dalka. shilkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaanka Mariwa ee ku yaala Upper Hunter ee New South Wales. darawal ayaa ku dhintay halkaa kadib markii uu gaadhigiisu ka baxay waddada. maalinkii Sabtidana ee bisha Abriil ahayd 4, 1 jir ayaa shil mootooyinka 4 lugood ka ah ku dhintay deegaanka East Palmerston oo ku dhow magaalada Innisfail. madaxa booliiska ee Queensland Mark Wheeler ayaa u sheegay barnaamijka Today ee telefishanka 9 in laga soo bilaabo Khamiistii ay gudaha Queensland oo kaliya ku dhinteen 6 qof. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu wadahadallo qoto dheer la leeyahay Iran, isaga oo rajo ka muujiyey in heshiis la gaari karo ka hor xilliga kama dambaysta ah ee uu qabtay oo ku beegan talaadada berita. Trump ayaa doonaya in ay Iran dib u furto marinka Hormuz, haddii kalena ay waajihi doonto buuxa weeraro lala beegsado kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. wareysi dhanka telefishanka uu siiyey shabakada Axios ayuu Mr. Trump ku sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo heshiis lagu gaari karo, balse haddii ay taasi dhici weydo uu qorsheynayo in uu wax kasta oo ku yaala Iran qarxiyo. waa sida uu sheegay. waddamada Pakistan, Masar iyo Turkiga ayaa fududeeyey wadahadallo dadban oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iran oo ku saabsan marinka Hormuz, balse ilaa hadda ma jirto wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalladaasi. maalintii Axadda ayuu Mr. Trump sii kordhiyey cadaadiska uu saaraya Iran, isagoo qoraal uu soo dhigay baraha bulshada oo uu isticmaalay erayo kulul ku sheegay inuu beegsan doono xarumaha korontada dhaliya iyo buundooyinka Iran. cirbixiyaanada u xil saaran howlgalka Artemis 2 ayaa ku jira tartan ay ku doonayaan inay dhigaan rikoord cusub oo dhanka fogaanta dhulka ah, iyaga oo aan idhaahdo ku soo wareegaya dayaxa. 4 cirbixiyeen ayaa hiigsanaya inay dhaafaan rikoordkii fogaanta ee horey loo dhigay oo ahaa 400,107 kilomitir, kaasoo ay dhigeen shaqaalihii Apollo 13 bishii abril ee sanadkii 1907-kii dayax gacmeedka ayaa waqtigan warka la qorayo dhulka ka fogaaday fogaan dhan 230,410 mayl dayaxana u jira 43,207 mayl warkii isniintan intaas ku dhan yahay
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook SBS Somali.